guess who?
What's this kid's name? Does anybody know?
DJ Dumi 254.
Yo, ni Zilas natulia na the hottest DJ hapa ndani kutoka Pwani, Nairobi mpaka K-Town.
DJ Dumi.
yake sito pinga. Na yeye upenda mikumbe mbelezi kunipima tu kama mbona ya weza.
Mtu sisi tuweza kusita mweleza.
Pandani kutoka Pwani na Nairobi mpaka Cape Town.
DJ Dumi.
Kwa kuwa na mambo yetu yananyoka.
show ni Zilas na Tulia na the hottest DJ hapa ndani kutoka Pwani na Nairobi mpaka Cape Town.
DJ Dumi.
Ndani kutoka Pwani Nairobi mpaka Cape Town
DJ Dumi.
Natulia na the hottest DJ hapa ndani kutoka Pwani Nairobi mpaka Cape Town
DJ Dumi.
People in the building to do something for my DJ, do something now, do something, do something, do something, do something.
Show ni Zilas na Tulia na the hottest DJ hapa ndani kutoka Pwani Nairobi mpaka Cape Town
DJ Dumi.
Do me, do me, do me, do me, do me. Now the way you do me, do me, you go under, you go under my baby.
the club all drop down. See how the boys them a drop down. And all the ladies just the holla say, them no know say what holiday. If you don't so you think I'm busy making all they fall. This night a song for the dancer.
The way you move your body can
be like say, you no know say what holiday. Now the way you they do the things you do. If you like say you get plus for me and you. If I put it on you, you put it on me. What a man can do, a woman can do. So if you do me, I do you. Man, no go best up on the dance floor. Man, no go best. Touch me, I touch you. Man, no go best. You say, man, no go best. I say, man, no go best.
If you do me, I do you. Man, no go best.
Step on the dance floor.
Man, no go best. So won't you give it to me?
I go give it to you.
So won't you give it to me some more?
Some more.
Get that shit to me. To me. So make you give it to me. Give it to me.
Can I sit down? When you rock on me, then you give it to me. When you rock on me, then I'm sure. When you rock on me, then you give it to me.
Nisikuwa vunja jungu klabu, watu wanaingia kwa fujo. Kumbi kwa bomba na ni mambo mchanganyiko. Tena kumeshona, watu tofauti wamekusanyika. Na wamepiga full pamba kwa ajili ya kujirusha. Mabraza mena majichinga mafana oversize. Mahebe mkichwani, utasema wanye mwezi. Masista juu wamevalia vigua vajabu wajabu. Mipaso chini mpaka juu na mikufu ya zahabu. Ndani mambo safi, utasema tuko UK. Tunakulalora na kilo ina story. Vinyoji laini misosi, vimeja meza zote na hakuna liye single, kila mtu na demu wake. Yo faster faster club, wacha kudile. Uone mambo mengi nani upate kuijio. Yani raw. Yani raw.
Natulia na the hottest DJ hapa ndani kutoka Pwani Nairobi mpaka K-Town
DJ Dumi.
Appreciate no matter situation, passing you and tolerate. Don't get too bad. mswaki kisha naenda bubefu weka mwili safi na rudi ghetto na fungua kabati na chukua pamba bling bling kwa chati na t-shirt black na jeans ya khaki na chini na simple white t-shirt and Nike kisha mzee najipulizia marashi manukia safi niko na machizo chemba sikuwa na daki tunapiga sim rich coast wako wapi tunamutana mitaa ya chaga bite ya subwi tunapata zetu supu wa chapati na mitungi ya kupotezea bakati kitaka fegi meza nkuna paki iwe spot ya nesema we mbasi ya pota kuwa ramba kama nye mesema kasi tunakamua mbake lemiga ya lunch na gizo gali mkubwa na samaki makamuza nendele ya mbaka naiti watu ya kwebia kwanza kupata nyasi kena kuti kila mbuga na kisachi
Ile moyo wangu umeupaleta
kama lazima
kama mimi nakupenda kwa nini unanitesa wakati moyo wangu ushafika ni kweli nakupenda
na hakiko kiko 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 kiko
Ile moyo wangu umeuteka
people in the building to do something for my DJ do something now do something do something do something
kwa nini unanitesa wakati moyo wangu ushafika
Natulia na the hottest DJ hapa ndani kutoka Pwani Nairobi mpaka Cape Town
DJ Dumi
ananigeukia dunia nizamishi ama uniweke niishi peke yangu Pwani ninapomwamini kila binadamu wishowe ananigeukia nimtazame nani nimwamini nani nani wananigeukia vigeugeu wananigeukia namwamini daktari sana amponye rafiki yangu anamweka kwenye life support machine kumbe aliaga ni pesa na kusanya mama mzito anamwamini mkunga mzalishie mtoto baada miezi 9 mkunga anamgeukia mtoto anamgeuzia nikihaso juu chini ili nifuke boda wananigeukia nikihaso juu chini ili nifuke boda wananigeukia nikihaso juu chini ili nifuke boda Mwanasiasa aliniomba kura akiniahidi yote atatimiza baada ya miaka 5 anarudi na kitambi bila kutimiza ninampasta taji rangi yangu nilimwamini kufa na kupona nikitoka kwangu naenda ingilia kuzami na bibi yangu nikihaso juu chini ili nifuke
kamili anaomba tubunge
nikihaso juu chini ili
nifuke gospel time now
hula
Ananipenda kamili, bila kipimo nanipenda kuna kiasi. ningependa nikuone nikupe yote vyangu, nikupe chochote unachotaka, chochote upate, lakini sina namna ya kukupata.
Ungekuwa nafasi unaishi hadi ningekuwa mbali bibi, ningekuja nikuone wewe. Ungekuwa na nambari ya simu, Facebook au Twitter, lakini hata sura ulificha. Nimesubiri sana lini tutaonana tena.
Rafiki yangu nimempa sasa tuzo, ana asili zangu nyingi sogopi mateso. Au wapisha wanetishi na mawazo, ninae, ninae. Mlinzi wangu sasa mimi sitaki fujo, nikiwa na yeye siogopi vya devil. Ademan ongeza besi na treble,
nimtaje kama ninae matangazo.
Ungekuwa nafasi unaishi hati nikuwa mbali bibi, ningekuja nikuone wewe. Ungekuwa na nambari ya simu, Facebook au Twitter, lakini hata sura ulificha.
Nipende, nipende wewe we mishara ya upendo. Awezekani we deli unanizingua, mimi simgeni wa mapenzi mwenzako. Maumivu na yatambua, nipende kupende we mishara ya upendo. Awezekani we deli unanizingua,
sikura sina rama,
hey,
naumia na mawazo. Sikura sina rama,
hey,
naumia na mawazo.
DJ hapa ndani kutoka pwani Nairobi mpaka Cape Town.
DJ Dumi.
And a little conversation tonight, may I forget you on my intention. I don't care who you came here with, all I know, Mr. Warren, you're leaving. We came here with a vibe going on with a 10. Now say bye bye to your ex girlfriend, Mr.
She came straight to me. Tell me, love, tell you better, can I see it through? She said that. She told me, bear with me.
Intimidation. On the bed now she want to lay upon. Tell her boy straight that she want to get some. Tell her boy she not care who be with some. Hey, me never seen a bad girl like Sissy. Any girl try to chat no she kill. She not give up like one them man feel. Body hot like she, like she.
I need a girl them. We want to them top on the anthem. We a doctor to come on the floor. But this girl a killer, she murder, she raw. No woman, no body will say that before. I'm high and no high, but we want some more. Me hands on your waist and my stick on your drum.
Tini kwa tini, 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 t
Ya chini, wena meka temanini ama ruba ini Kata kiuno kamu na mashini Nisisi tena meja na matrizi Combination uchachizi Weka manzipo mani peleke misini Ulede makona micro mini Anakubamba piga kiswahili Kamu mekwama fanya hivi Nyongwa, 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 nyongwa Nyongwa.
I said he who got the biggest appetite for Kenya ladies. It's your boy Matt Tracy. I'm a super crazy guy, don't kutoka na hii.
I said the eye, the jummy jummy, jummy jummy. I said the eye, the jummy jummy, jummy jummy. Jina ni matrizi, AKM when I'm busy. Chama weni manzi, unakatika hivi. Juu pasi miti, ingine juu ya kiti. Suna zungusha tu, ukienda chini.
Oh no.
Unaniangalia na kurushia mbili.
Oh no.
Nakukuza haga, unasikia dhili.
Oh no.
Wacha haraka, vuta chini mili.
Oh no.
Come home, takupiga mi.
Oh no.
Takupiga mi. Anza kwa kitanda, tumalize kwa ki. Nitakupiga mi Nitakupiga mi Anza kwa kitanda tumalize kwa ki Manze hiyo ni fiti
Yo, ni Zilas na tulia na the hottest DJ hapa ndani Kutoka Pwani, Nairobi, mpaka K-Town
DJ Dumi
Akufaju Akufaju, akila mtu wapantani kufaju Uwe uko kwa kiti unajida Na unajua ingoma imekuna Akufaju, akufaju Kila mtu wapantani kufaju Uwe uko kwa kiti unajida Na unajua ingoma imekuna
Nimekam kwenye bez na kabra new moon dance hall netwa kufaju Nimekam kwenye bez na kabra new moon dance hall netwa kufaju Benjoni Bend your shoulder, legs are teased, now in your order left. I do the right, I do the left, I do the right.
Akufaju, akufaju, akila mtu wapantani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida, na unajua ingoma imekuna. Akufaju, akufaju, akila mtu wapantani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida, na unajua ingoma imekuna.
Here we go. Here we go, new style kufaju kwenye dancing floor Nona watoto na wa mama kwenye maleso Wanakatika kufaju is thing on the so Wewe ni deme bushika meza Wanza inamo wanze kutingisha Unanibamba mtoto wa hadija Takukemba mtoto ntakukemba
Akufaju, akufaju Akila mtu wapantani kufaju Uwe uko kwa kiti unajida Na unajua ingoma imekuna Akufaju Akufaju, kila mtu wapandani kufaju Uwe uko kwa kiti unajida Na unajua ingoma imekuna
It's on 5-4-3 to the 2 and the 1 Pull up selector, cock up your gun Kwa ume lost, fata tu madi Kwa ufu, pisi mama kama nyani To the left, to the right, to the center Alafu nini, anipe bega Kwa wazena watoto Hakuna pressure, jiachilie kidogo
Akufaju Akufaju, akila mtu wapantani kufaju Uwe uko kwa kiti unajida Na unajua ingoma imekuna Akufaju, akufaju Kila mtu wapantani kufaju Uwe uko kwa kiti unajida Na unajua ingoma imekuna
Jitwe you know me got flavor Me like a beat a fatta and shaker Me got a hatta and a boss waiter When she vibrator Got that girl no ratchet that she nasty The way she whine like a bad man plastic She got no job but she want
Jokota umekufa kwa mkasi buiga Vai mekusu Nja ukastuko kadai akimbona Lakini aparajali Muka nuki msupa jwane nanga kanisa Ukarakisha kumuwa kumbe ni merinela Sona kujanduru jusha pote zanganela Lakini aparajali Mulia pasistangu kadai amechapa Kuwamia Nairobi kwa waka haba Kwa rugia kwanza ni kwa ngawanyiri Mwanaume unachapua Situnda dunda Dunda dunda
Yo, ni Zilas natulia na the hottest DJ hapa ndani. Kutoka Pwani, Nairobi, mpaka K-Town.
DJ Dumi.
Najua sasa hivyo karibu na radio. Labda peke yako au na rafiki zako. Naomba kidogo uliza sauti radio. Nachukua nafasi kuongea nawe kwa wimbo. Nimetunga special kwa ajili yako mrembo. Mtangazaji katia wimbo usiweke jingo. Nimetunga rasmi kwa mtu alizingo. Peke yako usihofu mami, hakuna mwenzako. Nimezaliwa mimi kwa ajili yako. Naahidi sitotupa penzi lako. Nimekupa nafasi kubwa ndani ya moyo. Ruhusa tuniite baba watoto wako. Kipingamizi hakuna juu yako.
Anyways, guess who?
This is Dumi. Does anybody know?
DJ Dumi 254.
Hey, everyone! Listen, listen, gather up. Okay, I saw
DJ Dumi.
Yo, ni Zilas natulia na the hottest DJ hapa ndani. Kutoka Pwani, Nairobi, mpaka K-Town.
DJ